DajimSafi.com.
I'm trying to tell my friend this is different. Come on, you got me, end of the mission. They say stop play, when say you go insane. Na pe when nini mask you, you don't listen.
Sounds bad.
Yeah. Ya mani likuwa tipsy, eh. Ulimwa kika pisi, eh. Para de te kendo yange ficho. Uzuri wako mini ya kwa kicho. Ikasi kumbuka ipsy, eh. Unafonga tangata lipsy. Don't you come and kiss me, my baby?
Umetawala nchikavu, umetanda angani. Nanipa mitihani, natokia njia gani. Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani. Uko venjani, uko moyoni, umejaja ndani. Matukio na rewind, rewind kichwani. You are one of the kind, mashinda upinzani. Bozi zako da, ile sura ya furaha. You're my friend, you're my lover, you're my superstar. Mashindwa, mashindwa kulala last night. Kiangalia kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima analia, ujue vitu ziko tight.
Hata hiwe mapenzi yamekwisha, kumbuka kura.
Wacha nijiokote, it's okay, na sitafika popote. Damn, so najua I lost, I'm in so pain. Your love na nip addiction kama cocaine. Nona kabisa umesha ni damage in my brain. I'm so high, captain, jump off the plane. Meshindwa, meshindwa kulala last night. Kiangalia kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima analia, ujue vitu ziko tight.
Hata hiwe mapenzi yamekwisha, kumbuka kura.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DajimSafi.com.